sekushukile kufika umalume begang. Biza bonke odoge sivele sibalume emagang. Usethukile uma efihle ubuso ngedep. Flow ungihamba phekwayo ngathi ona lescap. Awusekushukile kufika umalume begang. Biza bonke odoge sivele sibalume emagang. Usethukile uma efihle ubuso ngedep. Flow ungihamba phekwayo ngathi ona lescap.
Pasopa ngena udiesel, mina ngafunda ucommerce. Awungitshele yini physics, dope blind, without a reason, slender to stole. Umnika ukudla makushintsha isizini. Pay attention and pay a visit to my music, that is. Ungezikithi awubheke manje ufelize. Boys, kodwa thina vele besimtshelile. Nangenkoma ngamtshelile, ngasho sengimbaselile. Let me be honest, I want me a Rihanna. Not a dumb bitch, cutting rice, I'm Carolina. Everyone shit, hit it nice, probably you wanna. Ungakamba manga, ungalele ungasandla langa.
Awusekushukile kufika umalume begang. Biza bonke odoge sivele sibalume emagang. Usethukile uma efihle ubuso ngedep. Flow ungihamba phekwayo ngathi ona lescap. Awusekushukile kufika umalume begang. Biza bonke odoge sivele sibalume emagang. Usethukile uma efihle ubuso ngedep. Flow ungihamba phekwayo ngathi ona lescap.